Parliamenti yaisize mbalira ya trillion chena munya lobuumbi bisatu chenda mukamo mumbalira ya mwaka gw'ebyensimbi ogujja biri abiri mukaga biri abiri musanvu. Embalirira eno yaisibwa wakati mukisiko omugwa n'ababaka ku ludda olw'obula gavumenti ku bintu ebimu gavumenti byataddemu ensimbi. Ebiteereddwako essira mulimu okuzimba enguudo, amasannyalaze, oluguudo lw'eggaali y'omukka, ssaako ensimbi ez'okutegeka ekikopo ekya Africa Cup of Nations AFCON mu mwaka 2027. Embalirira eno yaisiddwa etunuulidde okwongera amaanyi mu kukungaanya omusolo wano munda mu ggwanga. Ensimbi ezigenda okuwanirira embalirira eno eya gavumenti etunuulidde ettundutundu okuzijja mu misolo gye bagenda okusolooza okuva mu bannayuganda, nga ekitongole ekiwooza ki Uganda Revenue Authority kisuubirwa okukungaanya trillion 44 n'obukadde 2,200,000,000. Mu alipoota ey'akakiiko aka Paalamenti ak'ebyembalirira eyasomeddwa omumyuka wa ssentebe Achia Remigio, ebyokwerinda n'obukulembeze biwereddwa trillion 10,200,000,000, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'okutereeza embeera z'abantu byaweereddwa trillion 13,521,000,000, ebyentambula byaweereddwa trillion 8,787,000,000, ebyobulamu byaweereddwa trillion 2,246,000,000. Ate okukulaakulanya ebyobugagga ebyomuttaka babiwadde trillion 2,608,000,000. Paalamenti yo bagiwadde trillion 1,226,000,000, nga kwezo kuliko obuwumbi 16,600,000,000 ez'okugulira ababaka ba paalamenti ey'12 emmotoka, ekitegeeza nti ababaka 529 buli omu agenda kuweebwa obukadde 3,015,000,000 ez'emmotoka.